kama haniachi njiani nafika mikwake yesi sisemi no siwezagi kususa nisipomuona afukuta moyo asante angala.